Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi rua te kaumā ono. Exercise 26.
Ko te takitaki I te tangi a ngā kupu Māori. The recitation of the sounds of Māori. Takina mai kua ngā kupu Māori. Please recite the alphabet recitation.
A, E, I, O, U. Haka mana parata wa ngā whā. Heke mene pere tewe ngē whē. Hiki mini piri tiwi ngī whī. Hoko mono poroto o ngō whō. Huku munu puru tū ngū whū.